Get your swaggers.
Downloadani tikumvera nyimbo zavamwamba pamaruanga.com. Peace pass on the beat.
Oh. Yeah. Big moon. Baby, ndiri kutali anthu wanga mabodza kukusiya padeni hakuti ndine zoba. Sakudziwa timamvana ifeyo, ena asikamba komana kodaweyo. Heti bwanji mmene timamfanira namo, heti bwanji mmene timafirira namo. Holo wasitoka mfana wachikape, tabwela kuno iye isanga make. Alibe dola iweyo ngwa mabenzi, tamuone kula ama wala nimpezi. Uma ndikonda, heti bwa mmene timamfanira namo, heti bwanji. Zao mkuma panga za antu Osa wamfela tisingo panga za tu Tizijia mkwani nyama yake ndisoya Heti bwanji ifeyo timanjoya Zama benzi ife diribe na zoolo Zipwegeza iwo wondi madolo Tima kondana ifeyo timamfana Ngakale hazijeda kumabeza felana Diribe dola izozo humatiwa Ineyo mpopangolo iweyo jipazuwa Umandikonda Heti bwa mene timamfanila na mo Heti bwanji
Bunchy, baby, when did a man to a feeling like that? It's a bunchy. Oh, I could feel like it's a bunchy. Baby, when did a man to a feeling like that? It's a bunchy. Oh, I could feel like I see an enemy. I see a new day. Kumapaife sangafike Beiweyo ndi wanga Wapa ndi mapanga Ndiwoto sanga wazanga Paife sakumaka Akatiwona amalakalaka Mkona kulikose iwa matisaka Liasieni apange zao Ife tizipanga zaina ndine Eti banji Beiwe ndi
Peace, cries on the beat.